Antoine. Prince.
Gukunda nga suna, give me your love za tumutuza. Comme ça tie magie on my serial number. You na bandi asi wo you hiding my soul. Baby ni ngosa, oh yeah, nuka junyanga. Je ne suis pas innocent, kosa nzirinda makosa. Agenda kubita inda ku munzira taturika mutwe aya ni mutwe aragenda kubita mutwe taturika
wagiye afande
okay hamagara afande
afande
mufite amasura ya goswe
bas wagiye action
ya nyo serikize mwana
ya se sirabizi kuri buze arawa yego yego yego
yego yego yego yego
Action. Action. Five, six, seven, go. Do you
want
to see something?
Something.